Sibishane na babu wewe.
Tunasondeka. Yeah. Tunasondeka.
Oh hallelujah.
Tunasondeka. Yeah. Tunasondeka.
Do it for the Father.
Tunasondeka.
Tunasondeka. Let them know, let them know.
Tunasondeka.
Bye. Let them jabe there.
Hey, unagibi chakola na funa lipwana. God bless you, you are going far. Tunasondeka, learn ku appreciate alafu chukua namba tutakipinta. Unapatana na mshirika ameshika kishash. Pastor kwa bash na pedi kwa church. Check it, hizo tabia zimeboeka. Tuna rezwa.
Tunasondeka.
Hakujangi church kupraizwa anakam kuona njeri.
Tunasondeka.
Ana church dabo lakini form za kulewa njeri.
Tunasondeka.
Why you a do it like that? Maisha finja finja like that.
Tunasondeka.
Why you a do it like that? What you give is what you get right back.
Tunasondeka.
Keep on living like God atakutema. Kama warumoto, kamdomo ya mtoto. Hota, this one ni moto. Can't cool with water, sondeka ni moto.
Tunasondeka. 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 Tunarekebisha.
Shetani kunicheze yanga piki ponki. Unichokesha chokesha mimi si donki. Nisitaki utiriri, sitaki mikosi.
Form zake haziwezi so.
Tunasonde.
Haji uko na kigonyi utadara umafana. Na mamorio wakuoni toka dead mbaka jani. Tunasondeka sondeka tapia zimebondeka. Umechokesha wadhi so. Kama boli metoboka wacha pressure cheza chini. Itabidi utushoka ni Yesu wa majini. Juu unatuchanganya na tapia za kiganga. Hatu uoni fiti bro.
Kama mziki lazima ufuatwe na kiki.
Tunasondeka.
Una maringo hutaki kuona shabiki.
Tunasondeka.
Uwezi kuja bila ubabuda jina lako bigi. Na ukikuja kuja mikrofoni unalete wako kiti. Hi bro, usomangi Bible. Unaweka ngoma shalo Yesu kama title. Hi bro, jina langu psycho. Tunasondeka maneno, this is a revival.
Tunasondeka
kila sande bila kuboeka
tunasondeka
oh hallelujah
tunasondeka
do it for the Father
do it for the Father tunasondeka
Nasikia wakisema gospel iko chini ati hatutoshi mboga.
Tunasondeka.
Bado tuko fiti uliza nae boy vile ngoma zetu bado bomba.
Tunasondeka.
Pasta nganga na jichocha ana hii buda kumbe pande kuna kitu.
Tunasondeka.
Mina thinka na jupima buda tuende pande tukacheki nini issue.
Tunasondeka.
Unasema umeokoka kumbe chini ya maji buda unapiga miti. Tumeboeka. Utajipata uko solo njeve kikupiga ukitengeka kwa kiti.
Tunasondeka.
Willy Pola litusare lakini bado tunatambua huyu Yesu.
Tunasondeka.
Sina noma mina trust atarudi basi atukuse huyu Yesu.
Tunasondeka.
Uwezi pata DM kabla pasta haja kupa kumba.
Tunasondeka.
Wanadai usiende Eastlands katiwa na mtu akorunda.
Tumeboeka. Tunasondeka. Tumeboeka. Tunasondeka. Tumeboeka.
So brother we sondeka mali kanisa imebondeka.
Tunasondeka.
Imekuwa long time ni majabu tunawaonyesha.
Tunasondeka.
Omi mistaki kuchomeka.
Tunasondeka.
Ndo maana dhambi mbali weka.
Tunasondeka.
Imekuwa long time ni majabu tunawaonyesha. Yani bado hujaoleka na unafanya nae nini? Na marafiki unawasengenya chini. Tunaelekea wapi siamini. Tusiposo nde
na kwa kikata imekata. Not unless nyama ka
bado.
Wakismama ntaka
Kwanane now.
Zimba kaza.
Tunasondeka.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Oh hallelujah.
Tunasondeka. Tunasondeka.
We do it for the Father.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Let them know.
Tunasondeka. Tunasondeka.